Daddy Face, Toto la Camelia,
Big Fizzo,
The Monster. Hey, kanita, naitika, makopa kopa kama ni vita. Kachita, kenshika, maposti posti ika yote insta. Yeah, weni bingwa uto wagi hata druu, dumana mina kuita komando. I wanna give you my love on you. Monica, Mungu wakipanga, twendo kamone mama. Shanga, chuchu kusimama. Sio Burundi Mganda au Kenya Madodoma. Damu ni changa, oh mimi. Monica, one your bestie. Monica, you the bestie. Monica kwa makereti. Ayayaya. Katoto ni moto.
Kanataka kavu kavu kataki mpira.
Kataki mpira.
Kana kataki nupaka napoteza dira. Monica one your west.
One your west.
Oh mama you the best. Binuka one your west.
One your
I call you badad and the most. Nara fashwe undiko kashe. Bimenda bibashe heuni bigashe. Oh Lord.
Monica one your west. Monica you the bestie. Monica kwa makereti. Ayayaya. Katoto ni moto.
Nita
Oa Katoto ni moto.